sida nuur qalbiga daaray ayaxiyo ifla burraystay adiga dawoy maanka nalu daaray lagu doogo sida nuur qalbiga daaray ayaxiyo ifla burraystay adiga dawoy maanka nalu daaray lagu doogay adiga tumar deqay ruuxdo darlee quruuxi dabcaye dawashada ruuxi shadeeqo inta nool dumaran ka doortay adiga tumar deqay ruuxdo darlee quruuxi dabcaye dawashada ruuxi shadeeqo inta nool dumaran ka doortay dayma dhuubashada kugu doogo iyo dahabeey kugu dirsaday dayma dhuubashada kugu doogo biyo dahabeey kugu dirsaday dawi muqadusha dheeha tan wanaaga ashqaararka dabcigaaga dadda dhaafay iyo dudda dibnahaaga xiisa daaray in dareenka durbaqaali la dubaxshay hey dawi muqadusha dheeha tan wanaaga ashqaararka dabcigaaga dadda dhaafay iyo dooda dibnahaaga xiso daaray yan dareenka durbaqaali la dubaxshay kugu doogo iyo dahabeey kugu dirsaday dayma dhuubashada kugu doogo iyo dahabeey kugu dirsaday dawi muqadusha dheeha tan wanaaga ashqaararka dabcigaaga dadda dhaafay iyo dudda dibnahaaga xiisa daaray in dareenka durbaqaali la dubaxshay hey dawi muqadusha dheeha tan wanaaga ashqaararka dabcigaaga dadda dhaafay iyo dooda dibnahaaga xiso daaray yan dareenka durbaqaali la dubaxshay